for the girl there, for the girl there.
Sally,
baby, chuchu ma.
TDP.
Pose.
Hawa mabinti wanazuwazo, ukuna kulo na vuruga sana. Hawa mabinti wananyongesha bisho, ukuna kulo na vuruga sana. Vera sindika chuchu ma, chuchu ma. Huda mama chuchu ma, chuchu ma. Wema sepetu chuchu ma, chuchu ma. My African nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaidi ya kongi fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion,
chuchuma.
Nakuna kwenye motion,
chuchuma.
Na kama ngumu mina paka lotion,
chuchuma.
Ni mkunaji bwana slow motion,
chuchuma.
Pande river na kupapa pasa, chuchuma nikutakase. Chuko pezi wangu nikupakate,
nikupike mate.
Vera sidika chuchuma,
chuchuma.
Huda mama chuchuma,
chuchuma.
Wema sepetu chuchuma,
chuchuma.
My African nani, yeah.
Hey my baby chunga usivunje mifupa.
Ukichuchuma
nikupe kwenye kiti ya makita ndani.
Toto chuchuma
wili niko fire da karisas.
Baby shika bati nikukune basi.
Usiwe mchinga kakijana mnono mufupi na mwizi murrao,
yeah. Funny boy.
Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko,
soko.
Napendo navo lia, yeah, yeah. Kilo napo chuchuma, yeah, yeah.
Wana nitapoze rafiki opele. Leo utalia nikikata na weme. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinili kukuna ukamwaga na maji.
Oze, kijana bomba.
Wana ask machine, fire machine,
sweat machine,
chwada machine.
Vera sidika chuchuma,
chuchuma.